truly. Morning king I'm funnele. Malishonda uyati ngikukhumbule. Hayi solo kungekho uyata ngkhona ulala. Salubuye noma send a call back. Ungathuli morning king I'm funnele. Malishonda uyati ngikukhumbule.
Sasa ndiyahamba uzondikhangele, funa ukuphibana.